Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa u dhexeeyey khilaaf kaas oo ka dhashay bilowgii sanadkan markii Itoobiya ay heshiis isafgarada la gashay maamulka Soomaaliland, heshiiskaas oo ay Soomaaliya u aragto mid meel ka dhac ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed. Heshiisku waxa uu dhigayaa in Itoobiya ay xaq u yeelato kariisiga 20 kilomitir oo ku teedsan xeebta badda cas ee Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliland oo isu aragta dowlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Wareysiga oo lagu qaaday safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayuu Danjir Reyli oo bishii May ee sanadka loo dhaariyey safiirka Maraykanka Soomaaliya waxa uu VOA da la wadaagay sida uu arko ama ay uga go'an tahay Maraykanka inay xal nabadeed u helaan iyo sida ay u taageeraan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo dhaqaalaha. Mar uu ambaasadoorka ka hadlayey dadaalada diblomaasiyadeed ee socda waxa uu yiri,
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive and it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayaynaa inaan ku xalinno dariiqyo diblomaasiyadeed. Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xaliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalayay shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan September ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Reyli ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkiya is hosting these rounds of negotiations.
Waxaa jira wada xaajoodyo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xaajoodka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very, very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed. Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Reyli ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxaa hubaal ah in aan ka nimid Maraykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon, very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah. Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee Soomaaliya AMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray. Bishii la soo dhaafay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748, kaasoo u ogolaanaya ciidamada AMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga AMIS. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowga Afrika AU ESOM haddii aysan Itoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliya la gashay horraantii sanadkan. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee deeqaha siiya Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga, uuna sii wadi doono taageeradiisa. Mar ay VOA-du weydiisay in Mareykanku uu taageerayo howlgalka bedelaya admisiyayn kale, Benjamin Rayle waxa uu sheegay in Mareykanka uu taageero buuxa siin doono howlgal kasta oo ujeedkiisu yahay sidoo hadalka u dhigay in Soomaaliya laga dhigo meel nabada.
We absolutely have always strongly supported the current ATMIS force here. We are very grateful to the troop contributing countries who provided very brave personnel for many years.
Waxaan mar walba si xooggan u taageeraynay ciidamada ATMIS ee hadda jooga halkan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wadamada ciidamada ugu deeqay Soomaaliya, kuwaas oo sannado badan ciidamadooda geesiyaasha ah ay u caawiyaan dowladda federaalka si loo helo xasilooni iyo amni. Waxa aanu rajaynaynaa in xilliga kala guurkan uu noqdo mid sax ah oo si wanaagsan loo soo agaasimay, islamarkaana uu noqdo mid hufan, shaqadiisana si fiican u guda. Taasi waa arrinta ugu weyn ee lagu hubinayo in waajibaadka ciidamada hoos imaanaya AUSOM ay ku habboonaan doonaan daboolista baahida jirta. Sida aad ogtihiin, waxaan nahay dalka ugu ballaaran deeqbixiyaasha Soomaaliya iyo saaxiibka Soomaaliya ee dhanka ammaanka. Waxaanu ku bixinnay balaayiin doolar sannado badan, gaar ahaan ciidanka, taakulaynta dhaqaale, qalabaynta iyo tababaro. Waxaan nahay saaxiibka ugu deeqsisan Soomaaliya ay isku hallayn karto. Had iyo jeer waan ahaan jirnay, weligeenna waan ahaan doonaa. Ambassador Rayle waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan caqabado u baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
There are two that I see most of immediate urgency, and that is to make sure that the Somali National Army and armed forces, and that includes the police, receive all of the resources they need to carry.
Waxaa jira laba arrimood oo degdeg ah in la xaqiijiyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan booliska ay helaan dhammaan agabka iyo tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo Daacish. Caqabada kale ayaa ah in la hubiyo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sii kobco iyadoo maalgashi dheeri ah la samayn doono isku xirka Soomaaliya iyo suuqyada caalamka. Soomaaliya waxay u baahan tahay amni iyo xasilooni muuqda iyo mid dhaqaale labadaba.